No way, way. I'm on now a Sumba, Radium Sean.
Alexis,
this life, this life. Nime wana mengi. Nime wana ya kufurahisha moyo wangu. In this life, nime wana mengi. Nime wana ya kuchukiza moyo. Zilitaka nipote, Yesu ulitaka nireje. Kwenye vita vingi, niwe baba, unitete. I'm still living for you,
for you.
Minaishi for you,
for you.
Nasitaki kitu ije katikati yetu. I'm still living for you,
for you.
Minaishi for you,
for you.
Nasitaki kitu ije katikati yetu. Mina wewe, ah, na wewe. Sitaki baba, oh. Moyo kwange kunyanga, kwako nimepata. Mwingine kama wewe, sitaki baba, oh.
Badilisha life, uniweke tight. Unifanye kamili, kamili mino fight. Badilisha life, uniweke tight. Unifanye kamili, kamili mino fight.
I'm still living for you,
for you.
Minaishi for you. Sitaki kitu ije katikati yetu. I'm still living for you,
for you.
Ninaishi for you,
for you.
Na sitaki kitu ije katikati yetu.